Yo. Yo. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongyai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongyai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie. Wanasema dosh squeeze umechange, shenda na msupa tangulini picnic, cops walisikia mini big deal, nika have to cry. Ya jami ni pick me, yo bitch talk ni pick me, jela zikoko kwa stairs ndio mtalala nditni, nalala na mafelon mwenye wanaugua acne. Mi bado king kufinesse njegiwa na joro chafu is my character trait. Mlihepa na sikukuja na mseni li pull up na scrappy my pet. We, hey, squangi na stress, we back him tau detect mali di triangu na stretch. Fwani ndo bay, sharo diani, mi sezenda suffix Dubai. Mambango wa shenle pianga, za kitichopefu tangu chuo. Kuna siku opa lin target na mtu waka ni misadi nguo. Ever since football, tukiguzanga huko maisa na manujo. Nakumbuka tukiendea zutu kwa gunia, unge notice ni unusual. Si ukata kika ta pesa turokote, na yuko kwa gang dugu watoka nitoke. Nilienda kwa plaga kani charge, nasikia yenda kuna tokens. Ona bonga tuna beef, usibonge matope, unatakaje, situ yake live in the open. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongyai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongyai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie.
Mashida zangu ni 99 na 95 ni za ganji walai, zingine inenza villain tarize mali. Una die, cheza na prize. Breeder ni Jenki James Born na para za kiraga muffin kwa chuom. Cheza na rieng na ulei. Lowa liongeza nyege juu ya mushi ya ndom. Drop zone imejawa sitiri. Sona supply kamili. Mbogi ko ready and really and willing. Tafadhali bosi cheze na mimi. Mbota si roli ni G-Shock. Juna mini mwafrika ndo Kristo. Jesus peace kwa yoshingo. Unogopa kusota makifo. Jifunze komas ndo wongeze koma. Speeder kwa vas Joshua chorus. Ni hapa sisi kuwa bega Nairobi. Siri ni pate pesa na ihobi. Sini TK ni show li zamboki do you copy. Sini given, nikumbuka juni kama wanchi. Nikiwa mless, niko nagopa madogi. Saina daro na mabitch kadoli. Nilifikaje hapa bila wao kunotice. Time is now na jina ni Brida Konki.
Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongyai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie. Nikiamka na washangwai, napiga ngash na kunyongyai, na washandai na dunda nai, zoza watoto after kirai, ziko kwa drop zone hizo mamali, cheki kwa drop zone akiwa lie, cheki kwa drop zone akiwa lie.